goobaha lagu qurxiyo dumarka oo muddooyinkii dambe ku soo bedanayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa fursado shaqo ka helay gabdho badan oo ku nool magaalada Baydhabo. Gabdhahaas ayaana ah kuwa xirfad u leh qurxinta haweenka, waxayna lacagta ka soo gasha shaqadooda ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Xafsa Cali oo ka mid ah milkiilaha Safe Star ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay xaruntoodu u qabato bulshada, gaar ahaan dumarka oo lagu qurxiyo.
Bahalung maybwa qabujis ahang wata wujiga markilinka edio wal kulele onay wujiga nakasiyad yow me'e. Bahala bahal onay maybwa lankitar gale ini wujiga na qabub inshanta. Waana wujiga na meyla raayis her didididid nuku mojido. Waana qurxido yalankitar gale. Ma wal kulel shayna onis wal onay noo aase onay aqabat shayna yow me'e. Haruntung ulujetka markasoy linfuri baydawu meyla raayis samaleh. Wal o aga daqle lay o logo lankitar gale waana laki isti'imalo. Bahalung onay kurantad. Wujud akmale. Ofone her sare e onhe wana masha Allah emale. Hatu mele suudiye temad dabitang onhe sida kenye amala ndabana. Waayo anakase. Gabrito kele kasas onhe yana emele raisu kiyirkele yana ilu rukta nagorata. Lang Allah la lanke markasoy. Oga ama furung ewa mele raad ganyashi furunomis mele raisu qofka kele hoa mokonyo qofka kele insi dabea qofka. Kiyirle tikele meko kuduna datko onhe alashan injeda hafladu. Misa dadka injeeda meela rays wadan kale sida Muqdisho oo kale mise Nairobi oo kale mise wadamada kale injeeda ini oonay qurxiin oonay meela rays ilaanka in kamarin oo foonay in kamarin oonay ka habeen meela rays ninkii tirgeli waan intaas ku gudbuna macaamilana ma sha Allah iyada an faylata.